OGSwagmusic.com.
Oh yes, in Soja Production.
Come here. Delap killer. Come, 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 keep killer. Villa. Slim Soja to Tenzimba. Gila boy atambio kwimba. Okay na chilota kwa chilota judgment sword. Aba nanzi bali fona balu block side. Bachi lanja bachi pela fie che lambo. Kati if you die you no survive. Ha! Bakoshti! 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 Ukinya chuba fia ukutinya mwachuba kamo enso ni duo dai bari landa bakileska. Suminisha fio kachira po fienapo. Wasi wachimpa kachona. Eko nashpapa mwachuba madona. Wachuba fia tikila usalipe. Wangu wangu wenente petukupe. Last option ni kulala kumanda. Elo nishine shashita po mada. Wachimpe chamwe ukusalipa. Elo nishkula kwa chuba fiema yo. Wangu wangu chamwe usalipa. Okay na chilota kwa chilota judgment sword. Aba nanzi bali fona balu block side. Bachi lanja bachi pela fie che lambo. Gati if you die you no survive. Ha! Bakoshti! 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 Okay, bachimbika kubize. Kwisabuka kashini binzi. Kuwa papa badifi mwafititika. Uku kwa chibe mipashu ukuwa papa. Okay, nashitana sana tefyo chinga befyo. Bena bali fesi ule nguinte fyo. Bachimpati kisho kula sapo na ifi. Mufamilo lo nishituwa shala fefa ivi. Nachikato mutima ule suma bradi. Atilionzeo wakula na bradi. Jebele masteo ili kofia badi. Beta no mpashi wafi na panji. Okay na chilota kwa chilota chachi wave sword. Aba nanzi bali fona balu block side. Bachi lanja bachi pela fie che lambo. Gati if you die you no survive. Ha! Bakoshti! 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 Ila delika zeni muba tauni. Wana pachi mwemo na mimo na laka. Ila waizi la vuli. Te ala! Ila boss loku tizo stana iwapo. Na kumona vibes ya po. Na vana osheni. Waike si zempo na tiger. Umanda bashpita. Na chirila na futipa.